Gavumenti efulumizza enkyukakyuka mu nzirukanya ya ssente ez'okulwanyisa obwavu nga basinziira ku miruka kiyite Parish Development Model. Kidiidde okwemulugunya omukulembeze w'eggwanga kwe yafuna mu budde bwe yali atabaala eggwanga ng'alambula enkola eno eya Parish Development Model. Omukwanaganya wa Parish Development Model mu ggwanga lyonna, Dennis Galabuzi, agambye nti buli nkyukakyuka ekolebwa olw'okuleetawo obwerufu mu nkola eno, okulwanyisa obukenuzi n'obusosoze mu nkola eya Parish Development Model.